Selebu mziki unamata shebedu napendele vidole ukingata macho juu yako thamani ni zaidi ya dhahabu nafanya hisani usijepata tabu zamani toka zamani mama kuwa na ndoto siku moja ukae nyumbani usikatishe penzi ghafla ndo kwanza penzi letu linanoga tu kama shida wote tumepata sasa unachokitaka unakipata bu usilikatishe penzi letu maana kwanza linanoga tu unachokitaka unakipata sasa mapepe yani mapepe yani mapepe yani nishatulizana nawe punguza mapepe mapepe yani mapepe yani mapepe mapepe yani nishatulizana nawe punguza mapepe acha yende punguza mapepe.